pole, twasema pole. Ni gori kwetu tumepoteza wapenda ghafla. Twasema pole, jamani pole. Hivi ni gori kwetu kumetokea ajali mbaya. Jala ina kinga likatokea, lori moja la mzigo kuwavuruga wakazi wa Migori. Keti ni kupe story, Aprili tare nane ni kumbukumbu. Hivi kisa mbaya hakutukumu, paka katunyima majukumu, majukumu. Ikampata boda bode, kampata mama mboge, kapata na madunda. Yule jama wakahawa, watu wakapagawa, dami katapaka. I feel so sorry for you, so sorry for you. I feel so sorry for you, and now I'm mourning with you. I feel so sorry for you, sorry for you. I feel so sorry for you, I'm mourning with you. Rest in peace. Yapo majozi tumejaa, yapo majozi tumejaa, pema peponi. Migori tunaomboleza, Kenya inaomboleza. Rest in peace. Yapo majozi tumejaa, yapo majozi tumejaa, pema peponi. Migori tunaomboleza, Kenya inaomboleza.
Kasikia mliopa akawa amewasha taa, yule mama mjamzito najua angekujaza. Tumeshangaa ile lori likuja brap, kapita na watu damu kipindi likuja tua. We kifo vipi, haunge urumia mtoto ulomtoka piki piki, ni baba likuwa na ndoto. Inasikitisha masimu inapiga foto ya mili ya waenda zao, maisha yao si wamepata. My streets bloody, alochomoka amekladi, na mwona kwenye machela na fight na ungezo maji. Mtaru siwe jimkono inanitaji, na jaribu kumfikia kumbe alisha daddy haji. Naziona visho vya bari ma breaking news online, imejaa uzuni wa Kenya na changia views. Waliopigiwa kambiwa wakarifius, kwa mini wamesha pewa kampani machozi.
Mungu baba turumie, Mungu baba turumie, tunalia machozi, turumie. Mungu baba turumie, Mungu baba turumie, tunalia machozi, turumie. Wana Migori tumeumia, tunakuomba Mungu utufute machozi, turumie. Tunalia sana, ajali imetupata.
Sorry for you, I feel so sorry for you, and now I'm mourning with you. Feel so sorry for you, sorry for you, feel so sorry for you, I'm mourning with you.
Rest in peace. Yapo majozi tumejaa, yapo majozi tumejaa, pema peponi. Migori tunaomboleza, Kenya inaomboleza. Rest in peace. Yapo majozi tumejaa, yapo majozi tumejaa, pema peponi. Migori tunaomboleza, Kenya inaomboleza.
To our brothers and sisters, the injured fighting for their lives in hospital, to our departed souls, the victims of the Migori Sirare Highway, who have succumbed to the lorry accident, it's our time to tell your families, friends, and relatives to take heart during this period of mourning. May the Almighty God be with you. May the souls of your departed brothers and sisters rest in eternal peace. May peace be with you.
RDE Records.